kolera balaba manji bakusobera kale bakulokera tebamanyi nti kugwe kwenfiira abalala batesi bakubi bafu balabe banjogerera kale banjogerera tirindako omudomo dalijira switi kyenkusaba bambi tokyusanga embeera tokyusanga embeera kkiriza jangwera ne twenywera mama 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 mama
Kati nemede